when that boy come in, I'm a one. Bumbo cry.
Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu, ili penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu, ananisisitiza usikivu, baby. Sako nini nisitulie, fano na ninye manini. Uko razi we umbie, furani pate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Yeah.
Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Yeah.
Sina.
Usemi sina,
sina. Usemi sina,
chakusema sina.
Mapenzi ni maua, moyoni mwangu yanachanua. Yarisha waitakaga kuniua, usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, domana kila nachonipa na kula. Iwe papa machura, nakula ndokisha nakula. Kwa nini nisiturie, mfano na ninyima nini. Uporazi ugurie, utamu nipate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina. Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Usemi sina,
sina. Usemi sina,
chakusema sina.
It feels like I'm fully low. For the first time I've ever seen love like this before. Kone miyo smoo white. Kone boy call me number one.
The mix killer.